lwendo luwamvu amayengo manje labanjuga serera tawana amalobozi manje akankola manje labanjuga serera tawana naye kwenkulembera tabaza mulisiza nasomoka natuka jori wori njagala nkulabe njagala nkulabe njagala nkulabe Yesu yasala yasala yomtima kwange njagala nkulabe njagala nkulabe Yesu yasala yasala yomtima kwange binegomba binji binsaliza binji labanjuga serera tawana Esanywe ryo luse dinonya mubinje labanjuga serera tawana naye gwenkulembera tabaza mulesiza nasomoka natuka jore wore njagala nkulabe njagala nkulabe njagala nkulabe Yesu yasala yasala yomtima kwange njagala nkulabe njagala nkulabe Yesu yasala yasala yomtima kwange ayitata nkulembera nange ngoberere nasomoka natuka Chori wori wonkulembera nange ngoberere nasomoka natuka Chori wori njagala nkulabe